This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Ndiyabulisa ke kubaphulaphuli be Radio K Pulpit ngegama lenkosi uYesu Kristu bathandekayo. Nibulisa ke ngomfundisi uKhwengu uJola umphankomo ungwanya umancama inkomo athenga umthi. Alibonga igama lenkosi. Umfana ke wangapha kwaBhaca eMontfre ozalwa ke kwaJola uzalwa ke intombi iya kwakhesa kwaNozulu liyasa liyasibekela. Amen. Sizalwa ke singabafana babini nentombi ezimbini. Malibonga igama lenkosi. Sentshatile ke kodwa ngoku ndinenkosikazi yami intombi iya kwaRhadebe kwamthimkhulu kwaBhungane. Alibonga igama lenkosi. Sinabantwana ke bathandekayo abathathu abafana basebancane ke uThixo sisibabale ngabo. Siyambonga usiphethe kahle, siphethene kahle naye uThixo ngabo. Siyambonga kuba ungabo bathandekayo. Sishumayela ke bathandekayo kwibranch engaphaya eAtlantis. Malibongo ke igama lenkosi. Thixo ke usiphethe kakuhle pha bathandekayo. Ikukwanto ziyenzeka. Alibonga igama lenkosi. Naye ke ibranch esenyanga sinayo ibranch alibonga igama lenkosi engaphaya kwalanga. Zininzi ke ibranch zethu ngoba ibandla elilethu kusokuse African Gospel Church HGC. Alibonga igama lenkosi ke umongameli ke walapha ke eKapa ikwanguye ke lo othethayo. Malibongo ke igama lenkosi. Molweni ke baphulaphuli. Siphethwe ke ngapha kwanational ngutata wethu ekuthiwa ngutata uMthembu. Alibonga igama lenkosi ke naye okwela cala ekuthiwa ke ukhona kwindawo phaya sayikhohlwe nje le ndaba thani ke otherwise yena ungangapha kwaZulu. Alibonga igama lenkosi. Sayilibala nje kodwa ke thube emhlabeni aphinde nicinge baphulaphuli basekhaya. Alibonga igama lenkosi. Siyevana noThixo. Siyevana noThixo bazalwane, siyevana noThixo. Oh uThixo okondadibana nayo uYesu. Amen. Wabutshintsha ubomi bam. Wandenzela izinto endikakhange ndicinga into obana ndingazenzelwa ekungakhange kukwazi ukuthi omama bam bakwazi ukuzenza. Kodwa yena ngoba enguThixo ngehluleki wakwazi ukuzenza ezo zinto. Namhlanje ndihamba ndikhululekile, ndinento ethi izono zahlanjwa. Ndihlanjele izono. Yahlanjwa bazalwane izono. Izono ziyahlanjwa. Ziyahlanjwa. Malibonga igama lenkosi. Uphile kamnandi impilo apho uzazi khona ukuthi yey noba ndiyiphila le mpilo endiyiphila kodwa ndiphila phansi kwempilo yokwazi uba izono zam zona zixolelwe. Ndingosindisiwe, ndahlukene nesono. Malibongwe ke igama lenkosi. Baphulaphuli basekhaya, asizutsala ke, andizutshona ngapha nangapha. Ndizawufunda ke bathandika izwi lenkosi ngokokubhaliwe phaa kwincwadi zika Isaya amashumi ke amane. Alibonga igama lenkosi. Kuthiwa ngu-40 sijonge ke phaa kuvesi 1. Alibongwe ke igama lenkosi baphulaphuli. Ake sifundeni kithi, thuthuzelani bathuthuzeleni abantu bam, utsho uThixo wenu, thethani kakuhle neYerusalema, nimemeze kuyonithi kuzalisekile ukuphuma kwayo umkhosi, nithi buhlawulelwe ubugwenxa bayo, nithi yamkelisiwe esandleni sikaYehova okuphindwe kabini kwizono zayo zonke. Ivani omemeza esithi, igeceni inhlango indlela kaYehova, kyenenezelani uThixo wenu umendo enkantosini, yonke imifula mayinyuswe, zonke intaba nenduli zigungxulwe, indawo ezingamagqagala zibe zithabaze, nemixawuka ibe ziyintili. Alibonga igama lenkosi. andinga andizuyihamba kakhulu ke bathali kanye ngoba andive ndiqonde lapha apho sesifunda khona njengangoku umqondo wami nokuthi izwi lenkosi isihloko somyalezo uthi thethani kakuhle nabantu bakaThixo baphulaphula xa ndinokuvela ndisapote le ntetha ethethwa apha nguIsaya nguIsaya uthi thethani kakuhle nabantu bakaThixo khona ke ingxaki eyabangela into yobana uIsaya athethe lamazwi awathethayo athi abantu makuthethwe kakuhle nabo alibonke igama lenkosi sengathi kwangathi kuleli xesha siphila kulo abantu badinga abantu abazawuthetha kakuhle nabo malibongwe ke igama lenkosi abantu bathi nabethetha nabantu bathethe ngathi behle ntabeni kumbona umuntu mayesehle ntabeni enamatye ubone ba unxiba amagambhutsi okanye amaquze uyehla nje uyakhaba amatye awese awelile ngapha nangapha uyakhaba uyehla akahambi ngobuchule alibonke igama lenkosi ngoba nendlela le ahamba kuyo ayimenzi ukuthi ahambe ngobuchule malibonke igama lenkosi xa sithetha baphulaphuli bashumayeli bezwi likaThixo sithetha nabantu bakaThixo masazi kakuhle ukuthi asithethi nje sithetha noThixo kuthetha uThixo koThixo alibonke igama lenkosi ngoba amen uba sithi sizelwe nguThixo simele sibe ngoThixo ngoba uke wathi omnye umuntu ethetha wathi inkomo izala enye inkomo wathi igusha izala enye igusha ibhokhwe izala enye ibhokhwe umuntu uzala omnye umuntu athi ke uThixo uzala omnye uThixo alibongwe ke igama lenkosi amen besizelwe ngabazali bethu alibongwe igama lenkosi ekuqaleni sade sanikezwa nebirthday incwadi ekuthiwa zizazisi amen incwadi zezazi zokuzaza kwaziswa ukuthi nansi ibirthday yakhe ithini i-birth certificate alibonke igama lenkosi aphile lo muntu enaliphepha eliqwaka qwaka lokwaziwa ukuthi wazalwa yifamily yakwaJola kodwa ke noba kunjalo ayizumenza loo nto adibane nenkosi ubezelwe kwaJola kuphela usanida ukuzalwa azalwe kumagunya onke azalwe phezulu alibonke igama lenkosi azalwe inkosi enguYesu Kristu alibonke igama lenkosi ethi ke iBhayibhile xa ithetha ethi ukuba navuswa kunye naye funani izinto zaphezulu ekumele ke bathandekayo ukuthi uba siyakholelwa ekubeni sizelwe ngobutsha ke wayithetha le nto uJesu wayithetha kukumkuna kwindoda ebishumayela ekuthiwa nguNikodimu uthi Nikodimu ukuthi wena ukubangaba mzalwane uyakufuna ukungena emkumkanini bamazulu you need to be born again nalibonke igama lenkosi iyaphitheka indoda ukuthi sizawuzalwa kanjani sizawuphindela kanjani esibelekweni sikamama xa ndikule age ndikuyo kanti uThixo uthetha imfihlo eyayikude ifihliwe malibonke igama lenkosi ngoba izinto zikaThixo umzalwane zifuna ube kanti uyazithandazela ukuze zityhileke kakuhle apha kuwe engqondweni malibonke igama lenkosi so you need to be born again alibonke in order for you to see God you need to be born again Nicodemus he was confused ukuthi kuthethwa ukuthini uthi uYesu ezalwa ngamanzi uzalwe nangomoya alibonke igama lenkosi ukuthi uma sowuzelwe ngamanzi nangomoya now you are a born again Christian izono zakho zixolelwe ufundiswe iconfession uconfesse ngoba angeke umbone uThixo ungakhange wahlambulula ulahle ubumdaka obusenhliziyweni nasengqondweni uphila impilo yobutsha alibongwe ke igama lenkosi ithi iBhayibhile xa ithetha apha thuthuzela abantu bakaThixo thetha kakuhle noIsrael khona abantu abathetha kakubi nebandla ubona ba yey lo muntu uyathetha nelibandla kodwa indlela athetha ngayo hey mzalwane ayindisikeleli ayonwabisi thetha kabuhlungu yabalimaza abantu bakaThixo. IBhayibhile ke thetha kakuhle nabantu bakaThixo. Uthi uma uthetha kubo amen. Uthi nimemeze kuyo nithi kuzalisekile kuphuma kwayo umkhosi. Nithi buhlawulelwe ubugwenxa bayo. Nithi yamkelisiwe esandleni sikaYehova okuphindwe kabini kwizono zayo. Buhlawulelwe baphulaphula ubugwenxa. Sisingaboni izono xa sibona abantu. Singaboni izoni. Sike sibona abantu bakaThixo abamele kwenxesha. Bake banconywe baxelelwe lento enhle. Abarhalele ukuyiva. Abangakhange bayive ngoba all most of the time behlala bemamela umuntu oshumayelayo bamamela ukukhwetjwa bamamele ungcikivwa bamamelwe ukwenziwa izinto ezibuhlungu uthethwa rhabaxa nabo bengacengwa uthi iBhayibheli lapha uyisayo uthi makuthethwe kakuhle nabantu bakaThixo ngabantu aba baphulaphula. Omnye umuntu uyathe kufuna ukukholwa kodwa adinga indawo engasikithethe naye kakuhle azoyiva lento ekumele evile ngoba baphulaphula basekhandi naye into ethi abantu bayakufuna ukukholwa kodwa baxakwe iminyango sebengenile kuyiminyango suka iminyango ibe yinto ingabi yiyo lento bebeze becinga into obana be hope ukuthi ingasikibe yiyo ukuze bona bakwazi ukuncedakala mphulaphula wasekhaya thethani kakuhle nabantu bakaThixo thuthuzelana abantu bam ngoba aba bantu bafika abanye benengxaki bekhwejiwe baphulaphule kwiinkonzo ngeenkonzo abaphulapha abaphuma kuzo bekhangela ngoba bayamfuna uThixo abantu kodwa into abangayifuniyo kukukhwejwa abantu endaweni ekufanele into ukuthi kuyo bayathuthuzelwa basuke bakhwejwe benziwe izinto ezingezizo ezingebabo alibonkamale inkosi athi umuntu ebengene neproblem kusike ziphume iproblems zininzi zongezelelekile endaweni yoba ziphungulwe ezi umuntu afacene nazo mphulaphula wasekhaya. Thixo uyanithanda, Thixo uyabathanda ababantu ethi iBhayibheli xa ithetha ngabo ethi onga bonke bangasindiswa bafikelele ekuyazini inyaniso. Bathandekayo, iproblem yethu thina singamakholwa siyathanda kuhamba siye endaweni sigweba abantu abangagwetshwanga. Alibongwe igama lenkosi. Kanti uThixo uyawube senza ntoni yena ngexesha le-judgment? Uba thina sithatha umsebenzi wakhe sigweba abantu uThixo angabagwebanga. Khumbulani bazalwane, uBhileyamu noBhalaki uke wathi omnye efuna kuqalekiswa abanye. Uthi yena lona ngumqalekisi, ndizawubaqalekisa kanjani abantu uThixo abasikeleleyo? Ngoba bazalwane singabasikelelwe thina inkosi, asibona thina abesiqalekiso. Masihlaleni ke bazalwane sisikelelana ukuze uThixo asiphathe kakuhle. Nawe uthi noba uyayithatha iBhayibheli yakho uyithathe unolonwabo uyithathe uchulumancele enhliziyweni unale nto yobana ndiye endaweni eyondixelela le nto endiyiyo. Malibonke igama likaThixo ke bathandekayo, akusikelele uThixo akuphathe kakuhle akwenzele konke akudingayo kulo December akufihle akwenze into yobana kulo nyaka ozayo siphinde sidibane nawe usemhle usenjalo. Ngayeki ukumthanda uThixo naye uyawuqhubeka ekuthanda neyame ngayo baphulaphuli. Sanda sakhe asifinyezi ukuthi asinge sihlangule. Siyabonga ke baphulaphuli, siphinde wethu sidibane kwixesha elizayo. God bless you. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.